ndị nwere ibe ji ya n'ife. A na-ekwuna nkịtị onye aka ịgba
mmadụ
onye litere ọbọ n'ụwa n'azụ obodo ukwu gwokwa obodo ọ bụ dị obere ego. A na-ekwuna nkịtị
onye obichiri ụzọ nwanụ n'ọgbụ eyi gbara nwa na-azụ obodo okwu ọ na-azụ okwu ego akpa aza ndị ọgbụ n'ọnya ka ịgba na-eti ebele n'ụlọ ibe mere obodo elika n'ọnya ka obodo ojichie ya echichi akụ atụ egwu n'ọgbụ ọgaranya ifu n'obodo elighị ego ikpote obodo elisi awụ ekwete oge imere atụ obodo n'anya n'ebe dị nnezieli ka obodo si enwe aṅụlị fụfụ onye emerụ obodo n'ụwa aka na-akọ n'akịkọ ọna bụ onye ka mụ na-ekwebe high chief valentine ụzọma okolio ya bụ akụ atụ egwu nwanne n'ọgbụ signboard ndị ọgbụ adreesị eji eji ọgbụ agbata obi St. Patrick ozikwa agbata obi fada onye ọ ga-adịrị mma akụ atụ egwu bụ CEO St. Varil Estate na Nnewi akwụsị ihe ọzọ gbakwa adekọ Silver Properties na South Africa ya bụkwa CEO St. Valentine Villa n'Ọka ya bụ ibe niile na-eme ebe ndị ọcha bi n'Ọka onye ọ ga-adịrị mma ya nnekwu ego ya nwa bụ Treasurer Reloyal Ambassadors Worldwide ya nwa bụkwa Treasurer Greater Kulunu International Friends Club Russia na The Corporate Friends Club International ọ bụkwa memba Ayaka Exclusive Friends Club International ya nwa bụkwa CEO akwatu egwu onye Langas kpọrọ ndị yiri megwu n'elu ụwa nwe kweta na-akụ adị atụ egwu aka na-eli ya bụ ego mana ka ndị ọlụ gị ọfọ onye amụma egwu na-esi ya na nna aka ọfọ ihe abụ eli ma agwa gwu n'elu ihe aka kacha isi awa ịchụ ọdị ya chụta ọ n'elu iwe n'aka na-ebute mma igbo na-azụ ibute mma onye na-achụghị ya mada ibi na-achụ n'ihi enwu delili ọna ọfọ na chi na-ekwu n'elu ọzịkwa ọfọ ga mụ na azụ there is a pitiable story mgbe akụ atụ egwu na-eto ụfọdụ uche na ama mba uru adreesị nnọọ bụ mgbọ na-eto ụfọdụ uche na ọhịa na n'iyi nana ya mulubo. 30 years he called the Baba Nava. Never pull up for the Madeno one as one. I can't tell you now, I'm going to create your code of now. Never met a little bit of a boy, or whatever Nabuja. What is your Nabuja? I don't know. I walk where he sees. Oh, when I got none in that book of a seat, teacher, why he is, man, where he sees. Oh, where German market, oh, there's a babia. Never put on only a 5 months. Well, as you are, where Jebo Bodo, South Africa. Mission of Gatona, Nigeria, Nepo Bulu. Oh, Pasini Fagali, Katukusi, where Melon we have. I don't look on a South Africa, Abufu, where Kalia, Ebersilin Doli, Kwanya, when you see, Ebona Bambo, Ebona Luboto, one Messi Lewe Kuomoto, na Jobek. What are my young, my young? Can do ya ya bamwe? Womessily, we're now Free State. Fuma South Africa, we're Nebeliaka. We're Queen and Okway. Papa, get a property developer. Eba Fukono, we're boutique and over the South. Zenu, boy, boy, no, Messily, we're Bulu Boss. Manasio. Eko ya, Messily, we're Tiboy. Okay, this is not ya, Bulu, Messily.
Amuro yenego,
dogu jele shajebuti ke. Sindisuka. Director of Five Star Charity Foundation, Ebane Mamala, Aguiyane Do, Mbobona Lesoto, Oziwa Kadeje Bwego, Kalanya, Kalanya, Bwego Kane, Mbwani Beji Amisa, Ane Kuna Kiti,
Cause they are dealing.
nini zekende gogo Ivana Josu Komanendo Komanendo na South Africa Chimpena di Azuka Diegu Mwadi Zeti Iwabu CEO The Gold Group of Companies Iwabu CEO Backstage Night Club na Free State South Africa Wanyene Kwego Ezibwa wari futene egwe keneyi
Ukobanedo
Tikobye keneyi Nyaga dirimu Iba ifike kaina choziyo
Ifike nada zindu
Ifike nada zindu
Ifike nada zindu
Arise Martin anakwe Yabu CEO The Martin CPTY Doguna South Africa Canada is in the world. The strongest. The element is in the Chief Samaki and Akwe. I'm a case of one and that doesn't do. No,
you Canada is
in the world. We can
Canada is in the
Mama Lunga na Waliti Yabu na
Jibu na Kenei
Jibu na Sao Oga Jile na Mabudu Oye Kaija Mabulu ni Dato Aije Keno Dunga Harize Sonyo Kwere Oye Mbulu ni Dato Kiba Lagati Kadina Na South Africa, Udogu Mwele
Wamele
Majizos
Wamele
Kenei
Ezo
Nyokwele Ni Mwelewe
Wamele Majizos
Jebe Jebe Nenu Wamuziwe Menai
Wamele Majizos
Wamele Lubei
Wamele
Mwelewe Ibaka Kene Wati Meleze
Wati Meleze
Wati Meleze Nasukai
Wati Meleze
Tifoli Majibika Yoh Yaboji chuku buruzo ne dem kingdom Mwachi baleze bayi
Mwachi baleze
Isu na di corporate friends
club Mwachi baleze
Mke Mozambique branch Ki wabu director Holy Bros in Freshman Nigeria Limited Ki bu Holy Base collection Oya diligi manegu wane kenele Mwachi baleze
Mwachi baleze
Yola nyabayi Kasi to dogu na newi
Baba tuleyi
Batuleyi newi yeyi
Baba tuleyi ane
Ma South Africa dogweyi
Baba tuleyi
Onye kakisili mbokwe German director Triple K tires German director dogweyi Konakwe sasu na South Africa
Baba tuleyi
Yesi mo mwane do Tiko
vya kadeyi
Baba Tureni
Baba Tureni Baba Tureni Ane
Iba Kaicha Boji Efi
Of
And you want in a belly back
for your
family. One of them will invite you to go receive it. One of my car and you. And you want in a belly back of South Africa. Would you have your mother one? No more no hand, I'm beat on the local government in Imo State. Go to your yard in Imo.
Go for your
favor. Go for your favor, don't wait. CEO has one investment. Go to the Gwego, no yard in Imo. First in the corporate first club. International, double branch.
Go for your favor.
The latest legend, the corporate first club.
Go for your
Jeffy, I'm not gonna take off your
canary.
If I can't show my fellas and my father,
I'm gonna let you
go. My fellas and my father,
you're my fellas and my father.
Honorable fight to suit you with you. That's what I'm gonna do. I'm gonna let you go. I'm gonna let you go. This is the good thing I know is out. My fellas and my father, don't go.
I'm gonna let you go.
CEO, People's Choice Entertainment. Boku kijia bulike.
Obeleze mafada.
Kurara kumeleze, national speaker. CFC International.
Obeleze mafada.
Akuna la tugo.
Akuna la tugo.
Zini futa ne wisao.
Kuro higwabu kaina chazi.
Higwabu ni yade.
Higwabu na South Africa.
Higwabu ni yade.
Chifu chuku diyo gini kamwa. Now big one for the South. President in Greta Kuluna. International Friends Club. Hey. I could get Lugu na wado.
Iwa buni yale.
Iwa buni so we believe.
Iwa buni yale.
Mbaka inje mene ti hadi na kona.
Iwa buni so we believe.
Ay jesu tofu mwane nufu
mwane.
Ay chifu choji yo. No we want to na blow 40. Proud engineering, yo. CEO Uchenna, real estate and property. Na blow 40 no do work ala ya. No we na ti hadi na kana.
No we ni so we be.
No we na we kene yi.
No we ni so.
No we na nu go ni hadi lili.
No we na
kala ya. Wokwego kane
kuruzuka maloya bonye
mbiwali beti ami
kuruzuka malonde bonye
ane kuna kiti
ane ti anafe
moya kiba
mabeti
muzuka doye litra bonu wana zo bodo
kuruzuka maloya bonye
wokobodo budo belego ane kuna kiti
ane ti anafe
mabeti
mabeti.
Yes, I am a double Saki. Saki has a reason. But in a way, Marco, no way, Malay director. Yes, I general trading PTY Limited. Managing director. Yes, he brings ties in South Africa. I'm not going to be able to go to the South. CEO, see no two company. Roman Debrandt, yeah. CEO, Asphalt Bottle Store.
Go to
Kwan. Go to Kwan Asphalt.
Go to Kwan Asphalt.
Iba Kaisha Manu K. Jesus.
Abu Munke Juku.
Haiti Ferry Kokoya.
Abu Munke Jesus.
Director of Antipool Properties. PTY Limited. See you. for South Africa. Yawa mu president. We be one society oh, na South Africa. When you can handle state no, I work on it. God is our strength. People get to wonder.
I won't get to wonder.
If I get to wonder, you never gonna win.
You never
go. Help me cheer up, baby.
You never
go. Cheer up, baby.
Cheer up, baby.
Director Serious Logistics and the Oracle Wildlife World Trophy in a Blue Fountain. It's your way, yes,
you know.
It's your way, yes, you
know. It's your way,
yes, you know. It's your way, yes, you
know.
If I can't get off, walk away.
I could take you on what I need.
The secretary could be. I could tell you what I'm a Mozambique. One on rebel, yellow chuku, a trick of Yaduna. I could tell you what I'm a Mozambique. Yeti Mundich. Why you trick and see your work back at night? Even a process to kiss you a new one. People see Igbo.
I could
tell you something that's global in Nigeria. When you are the limb. What I need to,
I go in the world.
Look, if I can't talk about Corona,
I
can't talk about Corona. Jesus, you're so true.
I can't
talk about the world. You are so good, baby. Go, but I'm my own. When you're my knock, you get to know what the
world is.
I'm not
the only one.